Download kupitia pdjtv.com.
Wanted boy on the track.
Mama Fish alinambia sikutaka kumsikia. Mapenzi siwezi tafute noti. Faima wangu alinambia sikutaka kumsikia. Daddy mapenzi hayawezi tafuta noti. Moyo sukuma damu kishindwa sukuma chapati. Sije nikausha damu nishasema mapenzi sataki. Unapenda vitamu unajifanya mswati. Yana faida gani ayo yalimshinda Bugatti. Hivi kabira gani wawe moyo bona kinganganizi. Mzarama mgindo mpogoro bona kinganganizi. Yataniua, yataniua. Taka, moyo kubali, unatapatapa oh. Ushapita mwaka, bado zofulari, nini umepatwa moyo. Kwenye mapenzi yali upiga mwingi, minitakachwa likuwa gani pingi. Kanilambisha asali yake nyingi, akanimalizaga. Akwaga na chuyo alinipa mimi shamba lake lote kulima. Akanipa na moyo nilimuamini nikazama mazima. Hivi kabira gani wawe moyo bona king'ang'anizi. Mzarama mgindo mpogoro bona king'ang'anizi. Yataniua, yataniua.